abatuye mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali ejo bongeye kugirana ibiganiro na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'umujyi wa Kigali ku kibazo cyo kubimurira ahandi. Umunyamakuru wacu i Kigali Eric Bagirubusa aratubwira ko ibi biganiro ntacyo byagezeho.
Mwese mwarabyaye, muzi uburyohe bw'urugo, muzi n'ibibera mu buriri. Ndibaza nti ni gute umugore n'umugabo azuba ku rugo abana babateze amatwi cyangwa babareba?
Umwe mu baturage batuye Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro mu mujyi wa Kigali bagomba kwimurirwa mu Busanza arabwira abategetsi ko inzu bategekwa kwimurirwamo zitajyanye n'ibyifuzo bya bamwe mu bagomba kwimurwa. Ni mu biganiro by'abahuje imbona nk'ubone n'umujyi wa Kigali na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bareba icyakorwa. N'umushinga umaze imyaka n'abaturage barabariye imitungo yabo ariko ubwumvikane bukomeza kubura hagati y'abimura n'abimurwa. Bwana Godefrey Karamuzi wo burumurenge wa Remera yabanje gutanga ishusho rusange yaho abaturage bagomba kwimurwa kuko ngo hatajyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Ariko atararangiza ijambo abaturage batangiye kuvuga mu majwi yo hasi bamwe baseka bagaragaza ko batemeranya nawe. Profesor Anastase Shyaka Ministre w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu ijambo yageje ku baturage bahagarariye abandi muri uyu mushinga yababwiye ko ikibazo cyo kubimura kitari umwihariko w'iyi midugudu ahubwo kiri mu gihugu hose. Asaba ko bafatanya mu kugishakira umuturambye
ibibazo by'imiturire meya yamaze kuvuga ingorane zibirimo. Ntabwo Kangondo na Kibiraro ariho hambere, ntabwo ari aha byahereye, nta nubwo ari aha bizarangirira. Niko bimeze, ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa, n'ahandi turabifite. Ahubwo dutangire tuvuge ngo siko dufite ibibazo binakomeye biremereye, tubyicarire twiyorose cyangwa duhaguruke tubishakire ibisubizo.
Ni ibiganiro byaranzwe no kungurana ibitekerezo ariko bitagize icyo bigeraho nko mu bindi bihe byatambutse. Abaturage basaba ko amategeko yo kubimura ku bikorwa by'inyungu rusange yakubahirizwa. Babimburiye na Bwana Jean de Dieu Shikama.
Iyo turebye aho abantu bimurwa mu gihugu hose si umwihariko wa Kangondo gusa, ntabwo iryo tegeko rijya ryubahirizwa nyakubahwa. Tukaba twibaza icyaba kibura muri minisiteri muyobora kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe, intimba abanyarwanda dufite ziterwa no kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange zirangire. Nabazaga niba indishyi ikwiye ku mutungo w'umuntu ari agahato.
Kubera igihe bameze badafite uburenganzira ku mitungo yabo, hari abavuga ko babuze ayo bacira n'ayo bamira, bakikoma amategetsi ko nubwo ari bo batora amategeko baza kwisonga mu kutayubahiriza.
Ariko turi guterwa agahinda nuko abana batubaza ngo ko mwatubwiye ko igihugu kidukunda tukaba tubaye mayibobo. Iki ni igihugu cyaba kidukunda kitatureberera ngo twige? Amategeko mutora twe turayakunda, ariko twasanze mutayakunda. Impamvu mutayakunda ntimuyubahiriza. Muravuga ko umuntu umutungo we ntavogerwa, ariko twe turege dusanga uwacu hari abawuvogereye kuko tumeze nk'abatawugiraho uburenganzira.
Kuri inshuro ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko hari imiryango 48 yemeye kwimukira Busanza mu mazu yabaye abonetse. Mu batanze ibitekerezo mu ruhame babiri gusa nibo bashyigikiye igitekerezo cyo kubimura, ariko bagenzi babo nabwo bahitaga bavuga ko nta mitungo bafite aho bagomba kwimurwa. Hari n'uwarahiye aratsemba amanitse ukuboko kw'ibumoso ko atazajya muri iyo nzu y'uruganiriro gusa bitewe n'umuryango we. Bagasaba ko n'ibintu abangombwa intumwa za rubanda zibahagarariye zakira amategeko aboneye abaturarwanda bose bagatura mu mudendezo.
Kandi inteko ishinga amategeko ni intumwa za rubanda, nitwe bajya kurebera nibicare hasi ayo mategeko bayashyire mu bikorwa. Ushaka inzu nibayimuhe kuko ayishimiye, ushaka ingurane ikwiye nawe nibayimuhe kuko nawe yishimiye. Turi Abanyarwanda, duture twishimye dutekanye.
Muri ibi biganiro hari bimwe mu bibazo byabazwaga abategetsi bakitangira itama nk'ikimenyetso cyo guha agaciro uburemere bwabyo.
Ese minister abatazabyemera bizagenda gute? Uzabigenza ute ko hari Abanyarwanda benshi babifite mu mufuka bazamura niyo taje aho ngaho? Bizagenda bite? Cya gatatu, ko hari umudugudu wa mbere wishiwe ejo bundi akaza undi muntu hari ahepfo mu gishanga hepfo hegereye uruhurura hatwaye abantu ejo bundi akabaka ibyo n'agaciro ryabo, akabaka n'ibipapuro rwandika amafaranga bashaka, ibipapuro bakabyandika batwara sibo bagasinya, akaba ategereje ibisubizo. Abo bantu nabo zabatsimbura, uzabigenza ute?
Ibi biganiro byamaze hafi amasaha abarirwa muri atatu byarangiye nta cyemeranijweho n'impande zombi. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Shyaka yizeje ko ibiganiro bizakomeza mu gukemura ibi bibazo.
Uyu munsi niba hari ibyo ntashubije cyangwa hari aho bitageze neza, ntacyo bintwaye. Ejo tuzagaruka. kongere tubiganire ariko dutere intamo
nacyo
tuzongera tubiganire
kimwe mu byo bamwe bibajijeho no buryo ubutegetsi budashaka gushikama ngo bwubahirize icyamategeko ateganya mu mishinga yo kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange ahubwo bugashaka gutwarira abantu bose mu kivunge buvuga ko bugiye gukurikiza amategeko harababihomberamo ntacyo bwavuze kubashaka ingurane y'amafaranga banakomeza gutsimbarara ko imitungo yabo ari ntavogerwa gusa bwumvikanye buvuga ko abafite imitungo ihenze buzabegera bukabaganiriza ukwabo abasesengurira ibintu hafi bagasanga hagati y'abaturage n'ubutegetsi hagombye koma abanyamategeko bahuza impande zombi ibi biganiro bibaye mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize hari hongiye kuzamuka intugunda aho bamwe bafashwe n'igipolisi bagafungwa bazira gusubira gushinga amahema mu matongo yabo kugeza mu mujyi wa Kigali urabarura basaga 600 bari batuye mu bishanga barimo abagera muri 250 bo muri Nyarutarama basenyewe ku cyumweru gitaha nibwo imiryango 48 byemejwe ko izimukira ibusanza muri Kicukiro iki kibazo gifata umuzi mu 2017 kirareba imiryango isaga 1500 bose hamwe barakajwe bikomeye nuko hari abaturanyi babo muri kibiraro ya mbere bishyuwe amafaranga bo bakaguma guhatirwa amazu ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bukavuga ko bahawe amafaranga bishingiye ku miterere y'igishushanyo mbonera cy'umujyi aha bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.